Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mangu mo wala do habbi fandere tam jokkata e mudum sakirabe hidibe mi jowtom san hedaade kabaruji amen bi alkamsar sappo e jena lewru december hitane 2024 yamde sappo e jiddi abdike cinema chapan nay e joyi maison la presse bamako do jottino on kabaruji di kiket hande woni alisi se kanko sirdu da wonto boggi jande to nato ko ndiyan dan kan woddi wadde kuteje mu an wondi matere fahamde sa halidi amen di holtama wiide to ko bur hektaruji ujinaji tati ujinaji didi won ko yolito le ndiyam le region Tombouctou lay fayoto nukule furoba kewdi le galdure bama ko neka inde mudum warfa wayte odo anyaka kananke lam hakkunejo o bami dum 13 lewru decembre tiinu le puddore yontere ndem mi kaltan on non mo puddore yontere ndem won ko mi kaltan on do dossier de la semaine am men o do woni ko billarne sarab yoga watta fewde e sukabe mu em yalla e be keba latade odo kabaru ko holtama wiide ana wa yottinde kuccel san be do sukabe ngoram bedrade femme ene kedde majjum do dossier de la semaine am men alkam sar hande secret do sande kabaruji dum jogano am kigede hande bismillah mo don hedaade dum wuro hectaruji ujinaji didi tati woni ko yoli le ndiyam le commune Soumbi ana le cercle Niafunke region Tombouctou non holitiri yimbel jodibe donbe bamako non holitiri wiide yimbel jaabe tombe jodibe bamako do natugo ndiyam mayo ranew go kanyu ka kuteje mudum mata masanne du dire lire fa jottoda yoru ana le region Motti fa berdem famu keddodem Oumar Waygalo Sita Sidibe
wala fu ko min keddiri dire do no yimbel be kasaraji ndiyam yotti ton kollitiri wiide wattu jono be bibbe anda fu ko be ngatta nokkul mabbe do be diddi do fu ndiyam dan heli yabbiki
jaabi fo
bamde kenya kigide fa jontu kalama on do medde deri e koyde amen nyamiriji amen fu uddama ko ndiyam me tampi fa wala sedam me wadan nyol man medde looni chaakoji hippidan nyaanyeri medde tewre lama fa hande tinno faabo amen
ido kasaraji goti matama le commune Soumbi lamu Niafunke be kollitide ko buri nay tati ngessa kanyun diam bonni ton Amadou Sankare o goto ngodle fedde yimbel Soumbi
dum gonga jati nokkuji lamar amen ko hemudu uddama to diam le commune Soumbi do ko yaata gesse hectare o nya tati wonku diam uddi mede hasengin e balle ko fa handen sab le lam Soumbi do kebal amen fu do maral dabaji deman kay awagol woni
fa beedo be dido kasaraji yotti kebe balle guji le commune nokku no dirtir Allah fiya do ko wuri temetete suudu sami le gelle debbe no ta bay fondu kanye etoya anon gondi e dartude faabo tobe Yehia Konta maire commune Alafia
handen mede wonde wadde imman daraji me heba me faabo be yimbe be bonlaaji jan hewdi yimbe hewbe du eggi dilli nikku yogaaje sabe bonlaaji jandan men ga lam on fartade baale hinnotobe jamaare mede wonde fiide debriji fa handen yalla be yimbe an hebine balliko
mi cittide wi dido kasaraji goti matanoma li lamu Motti kanye buguni fa garda sigaso kuchala
ido kabaruji fu on baawi hibude dum do beme ande to do hello amen Facebook na do compte X mo nodirta no Twitter lawi kewdi fayoto nukule furoba le gallure bamako ne ka inde mudum warfa wayte nom holitiri sariawol goton gol kanake lam hakkunejo o bami sappo e tati lewru decembre bettino do ne kanko general darme Asmi Goita fa keben famtar kedde mum sende bo
e inde kesi yalla lamu yo anditinde darande e golleji yimbele mawbe bangalla tariki e finatawa de leydi Mali kanyi yimbe kertabe ciagal leydi ndi be ngadi imadaraji bangal sarhia le majju inde keso lawol hakkune kuluba ikati yo boulevard Sundiata Keita ko wonani lawol iwowo ponkindo yade lumo dabanani inde mun yo boulevard du peuple lawol ponje na jogi inde ogobara dumbo won lawi dun indirama le talkurundu e lamibe himbe leedindi hono Modibo Keita general Moussa Traoré kanyi Amadou Toumani Touré place sommet Afrique France latike place confédération AES inde chuudi janginirde mawdi kewdi dun mbayltama hono flash latike yambo wologem ko wonani ina e gawsu jawara du indira
Monsieur M Doma no be alkamsare hande kidal to ka yibe fu yottaki tom non holitiri wede fedde be noddirta Fédération Nationale de l'Éducation des Sports des Arts et de la Recherche de la Culture don finarake kidal le wi mabbe himbel kannobe dawde yottade tom be ka dawol mu engol borta masabino alhal no ko o wordi toni fedde UNICEF ne holiti alalbare bettinde don kenyem imadaraji de wadi le hitande do fana mudum fa yewoto jababuji kebaadi le hejo mako ngi woni pawi do de golidal hakkune fedde UNICEF kan e leedi amende hore hitande 2020-2024 dum natirama hore jaati fa hitande 2025 gede didde kan en ka fu holiti wi yaka wore mu en fewde e madaraji keba dide dido ni dedo hejo fa keben famtar kedde mum sendi bu
dum latike sababu holitinde no golleji di ngadira ko moddi hen kanyi ko hani foccintinde pian goma horejo UNICEF le leedi mali holiti weli mako dum jababuji di
il est ressorti que la plupart
ana holitaka jababuji di mi tawtan nodi ka fu hebam so wana bangal daranagul suka be tuskoy to golle fa hewi hiddi wadade fam lawol hakkune primaire et secondaire majjerana hewi dum san
de perdition dans ce domaine là
golleji di ngadama no lamu leedi mali ndarti dun yodum holiti wiide kanison Koulibaly o horejo gollirde lolirdo coopération multilatérale le soudou ministre affaires étrangères o holiti darande lamu bangal golidal kebe kebe
le programme ke mi anef c'est
hedo gondudo wadel jom o leedi mali nafata UNICEF ana faabo imadaraji di leedi amendi wondi wadde yallana darono hakkeji sukabe miden gadda golleji kewdi miden gada du ko mi kalfina le hemfu ono faabo muya mi ballani famine ndu mi keba wallede
nous aidons pour qu'on puisse nous aider
no latifu won himeji anaton din kuncanaka hol batte rafindenagu weltere wattu kanyi ndartugul kebe
kawrtal tatobal festival mo noddire vivre ensemble doni gonde o kana wondi jokkitaade le ramu Tombouctou kejabe gouvernement leedi amendi mo ministre kumani do deworal fina tawafa to jokolbe kanyu ka yottikele ngallore ne bete hande cagal ko jotti ton ko be jehi seminoide be jehi salminoide yimbel inde ande emle nokku o cagal mudum duube kawti tum e fijoji dugugol geloji yimbel noddaabe de do fijo ngal do kawrtal ka ana Oumou Sankaré vie farka touré awa mayga kanyu en ka fu yottikele no odo nuku
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
mi kollitiro am talatare bettinde sarabe yogabe kam en kana billa sanne sukabe mu em yella ebe keba latade odo golle ka holitama wiide kutaje mudum ana way satude sanne dum non holitiri wiide honjitobe ngoram bedorade famulde nyalom hande odo dossier de la semaine amen odo kedde majjum lale tangara wonko hebani em do hem kebden sitasilbe kan Oumar Wadialo
le nesuji meden horebe galle ana jogi semme sanne lebi kambe tekintobe jamaren du e tawede fu lamu sara hana nata da sabe hewtina suga bonala hajile sabe so sara ana yamra suga wada kulleji di bawde mudum waba ana wanata sabe o wada golleji sobudi dungu holiti kango Drissa Traoré goto tekintodo bani adama
exige une charge a cet enfant
wajim binde suka sina wada kalisi yo imminde hakkille mudum sa hakkile dum bonna hakkille suka jati ana way lata da sababu so suka wada ko yidaka fota so dun tamo yo suka debbo non an way natude e dati goddi tunnudi kutteji kewdi du yotto dum
sa lesbos atu
dum wana hone fe ko dina yamiri dum ko hollide kanko Imam Alassane Ba lewi makko dina ana tewtra sarafu elta biddo gorko e debbo ko tawafu dina hollide fa handen wi sana hana yodede hore biddo ko gomo jumu wawa
sel ki va meme amener de l'argent
so debbo itti kalis sella waddi wajib sina lando da dum hoto hebi kalis o dum wari hadith jati mo tagredan sabe mudun wi bingel adama fu landete be halfina jango waji binde jomu wadda kalisine so nangay dato lobbol allandete don jango honno sariya alislam ko likri wiide
in pratique islamique
Daniel Keita kanyo horejo eglise protestante mamasuni deni watre li genni sikaso o holliti wile doltre bible ana tewtra saratan holla biddo tagoji lobbi nga pati yamra suka wada kulle ko bodde mudum wawa
kitaw ba foko denga abani
jukende waji bini suka rewa sara mudum ka wana wajib hokka dum kaliso wala fu jeta do e
bibi no wajibi yamfe bibli to fo
lebi kambe andrimi nettaako di golleji jogaji yo sabe lafi bobdo sara tan waddata dum Moussa Cissé kan yo goto andino nettaako o holliti fa handen wi so sara wana bobde duungu sabe bindamo o yewa kunko jogaji de baddi makko
sur la pauvreté presque
je landi ki kam wiyan talkaako wonde latal sababu mudum so an gondi nangudi do dati di moya
a certaine pratique malsaine
be yimbe holliti fa handen suka an han waddede balle kuli galle so an jogi bobde mudum ga neddo so wana hunedu hana wajin binade wadadun
sakraɓe heeɗiɓe hono no andirɗon ni ono mbawi holtidde men ko woni hakkillaji moɗon fu banggal no golleji amen ɗi wondi yarde sijo tamani ɗo oɗum ono gaɗa oɗon numéro capan jiɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom pasque min fillitito oɗon numéro ɗo ono gaɗa capan jiɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom min gaɗan komin mbawi ɗum fu fa mi kuncana hakki yimeji moɗon hoore so wakkati fu so o noddi oɗon numéro honon andirɗon ni ɗon mbawi hettade oɗo journal kan e magasine gaɗo jokkita joom oɗo gollirgal amen ngal mi noddirta kono foni o gaɗam 37 321 fanɗi ka fof kina taw ɗon buɗnoga e crédit e le téléphone moɗon fanɗi he fewni ko ɗo e seeɗa yewtere amen wawa jokkitade leydi amen ndi yiltingol photoji fayeto vidéoji sukaɓe muɗum ka laatigue hunde ko saraɓe hewɓe kañum en ka wattale ñalawma hande o ga kutteje ana e oɗo golle saabi suka o kañum du ana jogui hakke sariyawol tabbama le leydi amen ndi le lewru février hitande 2024 fa huncana ɗum hoore fa keɓen famtaron ɗiɗo golleji fu wordi anni ko lelacha wallati in fa heɓani en dow majjum do fectan o mi e hoore kañ sita sidiɓe e kirejan oɗon hakkude saraɓe joppoɓe photo ngaji na ɗo vidéo ngaji sukaɓe mum do bame ande tona haya andinde tan wiide le ñalawma hande o saraɓe hewɓe kañum en ka ɗum woni golle mum ɓe mijota ko ɗum feyi do kutteje ko ɗum wawi yettinde sukaɓe bamako yoroso bafula ɓe fa jottoɗa gawo hewɓe holliti wiide ɗum yo hollitidde e juuɗe mabɓe kamɓe ka eɓe jiiɗi sukaɓe mabɓe
samoji miɗa yeɗa photo ɓiɓɓe ɗan le whatsapp kay e tiktok ɗumne wela kan tan mi waɗan ɗum min kemi annala ɗum jogino kutteji hanne mimin yiiɗi ɓiɗɗo ɗan debbo ɗum saabi somi waɗi photo makko e profil ɗam whatsapp o photo du yimɓe hewɓe ana yiya ɗum le profil ɗam kayndu beme ande nde
hono ɓeɗo saraɓe sukaɓe yogaɓe kañum en du holliti wiide ana yiiɗi sanne ko inniraɓe mum na du abbiraɓe mum yoppata photo ngaji mum na du vidéo ngaji mum du beme ande to yoga e mabɓe ka holliti wiide ana andani jaati kutteje ko ɗum wawi yettindeɓe
neɗɗo bonɗo ana wawi ɓamde ɗi photoji hewtuna jomu tiɗalla min ke miɗa yiiɗi inde ɗam sanne ɗum saabi so miɗa ɓama photo makko miɗa waɗa tiktok kan e sach tan min ke miɗa yiiɗi photo ɗan tawede beme ande hone misal facebook tiktok ka e
youtube
saraɓe sukaɓe wonko andani banggal kutteje ko woni yoppugol photo ngaji na ɗu vidéo ngaji ɗo beme ande towona fedde kumaniɗo jingande hakkeji rewɓe fayato sukaɓe le leydi amen ndi aprofem ka holliti mette muɗum sanne fewde ɗiɗo golleji horejo nde ɗo fedde ɗum woni madame trawole hawa trawole ka ana narda saraɓe wattana ɗum hakkille
caggal somi faami mi ɓamde photo suka yoppade beme ande an wawi hewtu jomum tiɗala saabi ñalaɗe warande yimɓe goɓɓe ɗum ana wawi ɓamde ɗi photo ji soni jomum natke neejo hollita ɗum ɗum wona hunde ko moƴƴi
yiltingol photo ngaji na ɗu vidéo ji sukaɓe ɗo beme ande to yo yeddugol saria noon hollitiri wiide fedde kumaniɗo haybude kulleji fu joppitiri ɗo beme ande to ɗoni autorité de protection des données à caractère personnel le leydi amen ndi laamiɗo gollirgal kumaniɗo yettinde kabaruji ɗeɗo fedde ɗoni ismaila trawle holliti wiide waɗugol oɗo gol yo yanugol fewde e gurdam sukaw
hunde fof ko wawi hollitunde o neɗɗo yo neɗɗo maani mo maani ɗum wona hunde ko hani famide to homo fo saabi hannden ɓiɗɗo mo ɓamata photo muɗo o cuka pamarono hunde fof anda an ɓami photo makko ta welamo a yeɗɗude bema ande nde o andina ɗum sona ɓami photo suka jaati wiɗa yeɗande bema ande ta sara muɗum yamire ɗum hunde tan ko yeddata saria
fa wawde sembinde dewte ɓamaɗe lattuɗe sababu hadde oɗo golle le leydi amen ndi fedde unicef kane gollirgal mawɗo kumaniɗo haybude ko nantinoɓe kabaruji ɗo yettinta le leydi amen ndi ɗo woni hak wam talkuru dewral ngal signini hakkude mum le ndeɗo yontere fana muɗum yo rende sukaɓe iwde yiltingol photo ngaji fayeto vidéo ngaji ɗi jiɗaka do beme ande to pierre ngom kañum woni keƴaɗo fedde unicef le leydi amen ndi
ana hollita jaati wi walle ko ndetere hotto autorité de la communication ana hani fiɗe dabiré yallah jamare acca ɓamde photo sukaɓe yeɗa do beme ande nde ɗum saabi somi signini no talkuru hakkude menen ka e nde walle yallah photo ji sukaɓen ana acca yeɗede do beme ande nde fattade kongi meɓɓe e nannal muɗum nanede beme
ande
andinde tan wiide sariyawol darontoɗo ko woni hakke suka fewde eko photo ngaji muɗum na ɗu vidéo ngaji muɗum yiltinte do beme ande to iwrto saraɓe mum tabbama sappo e jeenayi lewru février hitande 2024